It's the kids, baby.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samwendo wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
This rappers wanna talk about to ila mina wawes yata kukompea. Yeah. Na rap hit na dozi na zota mbaun air. You. King juu ya chandu la Jordan Airs. Likiwasha moto kikisho na juu na kuchochea. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peki yako labda ujene zako themanini. Mana mi peki yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah na rappers wata mbao na bifu na mimi. It's funny who was chikangi na do ifitani. Mina shetani kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku soto na data na funny. What a channel la kupendwa na majimama do sithani. Na nata utamtaka na domana watoto na data. Jisikene na nata swa doctor na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia waga liye zinguot na mfato. Uchafu waga na utamu wa bato. Lichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara.
Yeah. Maboya wana teta kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samwendo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mima mbabasha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kwa fioromide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy Mr. Big Name chui chui. Mziki shula toto alikimbia umande. Sasa unashindanisha pilau na makande. Nenda kawange la bado utakaa upande. Naitwa chui toka safi kwenye ukoo wa mzee Nyange.
Yeah. Maboya wanateta kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sijachana mikeka mifuko imecheka. Samwendo wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chewy. Viva the boy. Lunya was popping. You already know.